waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalinta 26-da January waa maalinta qaranka ee waddanka Australia, balse u dabaaldega maalinkan ayaan la isku wada raacsanayn sababtuna ay tahay mid salka ku haysa waxa ay 26-da January u taagan tahay marka la milicsado sooyaalkeeda taariikheed. 26-dii January 1788 ayaa ah maalintii maraakiibtii ugu horreysay ee caddaanka Britain ka yimid ay ka soo degeen magaalada Sydney si gaara gacanka Sydney Cove la yidhaahdo, taasoo bilow u ahayd qabsashada Britain ay dhulka hadda Australia la yidhaahdo ay qabsatay, dhulkuna uu markaasi degaan u ahaa keliya dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanders dadka la yidhaahdo. 26-da January iyadoo sooyaalkaasi leh ayaa waqtigan iyadoo astaan qaran oo Australian ah ay tahay ayaa malaayiin ay u dabaaldegaan, ayna rumaysan yihiin inay tahay maalin qadarin mudan, balse dadka indigeneska ayaa iyagu waxa ay aaminsan yihiin in aynan ahayn maalin mudan in la dabaaldego, waxayna aaminsan yihiin in ay tahay maalinkii lagu soo duulay. Adam Thompson waa nin ka shaqeeya xarunta Tasmania ee Aboriginalka, qaabilsanna waxbarashada bulshada, waxa uuna abaabulay marar kaleete barnaamijyo looga soo horjeedo dadka caddaanka ee iyagu waddankaasi soo galay. Waxa uuna abaabulay barnaamij looga soo horjeedo duulaanka deegaanka Devonport la yiraahdo lagu qaaday ee ay caddaanku yimaadeen. Waxa uuna sheegay taariikhda Australia Day-da loo dabaaldegayo in aynan ahayn taariikh dadka ka wada farxinaysa, wuxuuna yiri:
It's a date that marks the invasion of our country by the British and the celebration of a national day on that day, the January 26th, is offensive to us and it's a barrier to reconciliation.
Waa maalin xusaysa faragelintii waddankayga Britain ay ku samaysay dabaaldeg maalin qaran ahaan loogu dabaaldego 26-da January waxay nagu tahay, buu yidhi Gardaraysi, waxayna caqabad ku tahay, buu yidhi, dib u heshiisiinta. Aniga iyo dad badan oo daafaha waddanka ku nool waxaanu ku baaqaynaa, ayuu yidhi, in Australia Day-da loo wareejiyo maalin kale oo qof kasta uu ka qayb qaadan karo. Ololaha bedelitaanka maalinta Australia Day-da ayaa sannadihii u dambeeyey waxa ay bulshada dhexdeeda ka heshay taageero fara badan, iyada oo macadka Australia cod aruurin uu qaaday 2018 uu ku ogaaday in 49% dadkii codka laga qaaday ay rumaysan yihiin in ayna habboonayn in laga dhigo maalinta Australia Day-da maalin xadgudub ku ah dadka indigeneska. Mr. Thompson ayaa isagu sheegay in bedelida maalinta Australia Day-da inay tahay tallaabo loo qaadayo dhinaca dhimidda dhibaatooyinka uu gumaystuhu u geystay dadka indigeneska ah, ayna tahay sare u qaadidda noloshooda. Waxa uuna hoosta ka xariiqay haddii la rabo, buu yidhi, hawshaasi inay qabsoonto waa in dadka Australianka ah ee aan indigeneska ahayn waa inay ka qayb qaataan, ayuu yiri.
It's important for people to understand that we are not against the celebration of a national day. Aboriginal people more than anyone have a deep appreciation for our, you know, beautiful country and of course we would love to celebrate living here.
Waxaa muhiima in dadku ay fahmaan in aanan ka soo horjeedin dabaaldega maalin qaran. Dadka Aboriginalka ahi in ka badan dadka kale waxay qadarin weyn u hayaan waddankeena quruxda badan. Dabcan waxaan jeclaan lahayn in aan u dabaaldegno ku noolaanshaha halkan, balse ha ahaato maalin kale oo aan ka dhignayn maalin dhacda argagaxa ku leh taariikhdeenna. Sannadkii 2017 ayaa City Council-ka Yarra ee Melbourne waxa uu noqday maamul dowlad hoose ah oo Australia ka tirsan kii ugu horreeyey oo beddela maamuuska la siiyo maalinta 26-da January. Waxay si buuxda isugu raaceen istaajinta u aqoonsiga maalintan in ay tahay Australia Day. Waxay sidoo kaleetana istaajiyeen qabashada xafladaha bixinta jinsiyadda ee 26-da January la samayn jiray berigii hore. Maayarka Yarra Misha Coleman ayaa iyadu waxa ay sheegtay in isbeddelkani uu yimid kadib olole socday muddo sannada oo xubnaha deegaanku ay ka qayb qaateen qiimaynta habka maalinkaasi loo asteeyey. waxayna tiri.
The 26th of January has only been the National Australia Day since 1994. So to those people who say, you know, it's always been this way, it's not actually the case. So it's a relatively recent initiative.
January 26th waxay kaliya tahay maalin qaran laga soo bilaabo 1994. Sidaas darteed anoo la hadlayay tiri dadka dhaha mar walba sidan ayay ba ahayd waligeed run ahaantii saas arintu ma aynan ahayn sida darteed waa qorshe mar dhaw uu la hindisay in 26 January ay noqoto maalin qaran mana dareemayno inaan gabi ahaanba sidaasi u qaadano maalinkaas Ms. Coleman ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan goluhu uu u asteeyay maalinkan waa 26 January in uu xuso nolosha ninka la oran jiray Jock Austin oo isagu ahaa hogaamiye Aboriginal xushmad iyo qadarin aad u badan ku dhaxlaha Aboriginalka Melbourne iyo bulshada ciyaaraha si guud ahaaneed dhankiisa Dr. Andrew Peter oo isagu ka soo jeeda dadka Wurundjeri la yiraahdo ayaa waxa uu yahay baraa ka tirsan jaamacadda Swinburne isagoo baraaka ah waliba arrimaha indigenouska waxa uuna markaa leeyahay waa arrin iska fudud ayuu leeyahay in la ogaado arrintani inay timid wixii ka dambeeyay 26,788. Taasina waxa ay tahay mid dhanna ka ah arrin dhibaatadeeda wadatay markii ay caddaanku soo galeen waddanka balse dhanka kaleete waxa ay tahay mid iyaduna arrimo wanaagsan laga eegi karo. Waana arrinta loo baahan yahay xoogga in la saaro loona dabaaldego iyada oo markaana cid walba lagu darayo sida aad og tahay buu yidhi ka qaybgalkani waxaa muhiima in ay dadku ka soo qaybgalaan weliba xoogga lagu saaro dadka Aboriginalka ayuu yidhi oo waddanka Australia ugu soo horreeyey sidoo kaleetana iyagana dadka soo galootiga ah ee qaxootiga laftoodana iyagana lagu soo daro taasoo markaana ka dhigan ummadu si wada jira loona jeclaanayo looguna wada dabaaldegi karo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho